yamukkiriza alemu okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Yesu yeyambula ebitiibwa, n'amanya obulumi, n'amanya ennaku, n'amanya okufa. Byonna yabikola lwa kigambo kye.
Kuolina erinze omwononyi tegwenkanika mungi teguggwaawo gw'amaanyi tekulemererwa ez' ensozi gwazirinnya mu biwonvu wetuuka ennyanja wegisaabala wakubwa emiggo komerera ku musalaba olwange agombe watuukayo okwagala kukwenkana okufa tekuganika zikiriza ontwale gumpaludde omukwana gwo gumpaludde
kwa kumpitideko kukasinga